Executive Director wa Lady Charles Charity Foundation, ngabalua munechitongole cha Prime Timers Initiative Uganda, Nyanja Sala, awebwa. Avuda na agamba bazadde nti bono bwebudde, balina okubeera nga bateekateeka abaana, n'abaana okubalungamiza ddala mu ntambula ennungi ey'obulamu bwabwe, olwo kibayambe mu kutendekebwa emirimu gy'awaka, enneeyisa, ennyambala, enjogera n'embeera zaabwe, kibakole bannayuganda balungi leero n'ebiseera ebijja. Era Nyanja Sala awebwa omumbejja okwogera ebigambo bino ebadde ategese olw'ekobaano. Era ng'olukiiko luno olutandika ennaku z'omwezi musanvu mpaka abiri mu nnya guno omwezi, olwo ng'abaana bagenda kubeera nga bateekwateekwa bulungi nnyo. Era abaana bali mu bbanga ery'emyaka omusanvu kwa abiri mu ena be bagenda okubeera nga balungamizibwa okuva olw'enkya nga nnya mpaka ennaku z'omwezi kumi omwezi ogwolu. Yabadde ne Damuzungu n'ekemeya ayinako bingi byeyalambise.
Abaana bano babayigeza ekyayi eno olw'embeera gye bayitamu olw'okubayita tibatuyigi nti baana aye ng'ate tetugiire buziba kutegeera omwana kikyali ku bitamu. So abazaire bano nga bazimanyiire ekiti kya Charity Foundation tujamaganira walalala twaba nti omwana tulinga mwana ku mwana twabona kikyali ku bitamu obusobozi kigwali na Katonda bwe yamuwa twamugemerera twamuwanirira era twaba nti tumutuusa ku buwanguzi tugenda kubuluzenga otona NHLD bekyawe batandika otufuukira ekizibu mu community. Tukwenda agamaganira walala nabo mu buto bwaibwe bwe balimu mu myaka egy'eikumi mpaka kwa abiri n'ena abaana abo bafulumye ebintu ebiri baleko mu kusoma kwaibwe aye ate ne mu skiring ne mu mpisa mu maka gaife twidabe enumiriza hayo.